Izikhronike zesibili isahluko 13 verse 1. Ngonyaka weshumi neshagalombili wenkosi uJerobowami u-Abhiya waba inkosi kwaJuda. Verse 2. Wabusa iminyaka emithathu eJerusalema, igama likanina lalinguMikhaya, indodakazi ka-Uriyeli waseGibeya. Kwakukhona ukulwa phakathi kuka-Abhiya noJerobowami. Verse 3. U-Abhiya waqala ukulwa nempi yamaqhawa namandla abantu abakhethiweyo abayizinkulungwane engamakhulu amane, kepha uJerobowami wehlela ukulwa naye enabantu abakhethiweyo abayizinkulungwane ezingamakhulu ayishagalombili bengamaqhawe anamandla. Verse 4. U-Abhiya wema entabeni yaseSemariyimi esezintabeni zaka-Efrayimu wathi, "Ngizweni, wena Jerobowami no-Israyeli wonke." Verse 5. Bekungangifanele ukwazi yini ukuthi uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli wanika uDavide umbuso wa-Israyeli kuze kube phakade yena namadodana akhe ngesivumelwano sikaSawuti na? Verse 6. Nokho, uJerobowami indodana kaNebati inceku kaSolomoni indodana kaDavide wavuka wahlubuka inkosi yakhe. Verse 7. Kwabuthana kuye amayiyane abantu ababi aziqinisa ukulwa noRehobowami indodana kaSolomoni. URehobowami esemusha inhliziyo isathambile engenakumelana nawo. Verse 8. Manje nithi niyakumelana nobukhosi baJehova obusesandleni samadodana kaDavide. Lokhu nisixuku esikhulu futhi kukhona amathole egolide nenzelwa wona ngoJerobowami ukuba abe ngonkulunkulu benu. Verse 9. Anixoshanga yini abaphristi bakaJehova, amadodana ka-Aroni namaLevi, nazenzela abaphristi ngendlela yabantu bezizwe? Bonke abafika kwahlukaniselwa bephethe iduna nezinqama ezisikhombisa bangaba ngabaphristi babengesibo onkulunkulu. Verse 10. Kepha thina uJehova uNkulunkulu wethu asimshiyanga, sinabaphristi abamkhonzayo uJehova madodana ka-Aroni namaLevi emsebenzini yabo. Verse 11. Bamshisela uJehova iminikelo yokushiswa nempepho ethaphukayo ekuseni nakusihlwa njalo. Basihlela isingo sokubuka etafuleni esihlanzekileyo, bokhela uthi lwezibani egolide nezibani zalo kusihlwa njalo, ngokuba thina sigcina imfanelo kaJehova uNkulunkulu wethu, kepha nina nimshiyile. Verse 12. Futhi bhekani, uNkulunkulu nathi uyinhloko yethu kanye nabaphristi abaphethe amacilongo okuhlaba umkhosi ukuba bawakhalise ngani. Bantwana bakwa-Israyeli, ningalwi noJehova uNkulunkulu wawoyihlo ngokuba aniyukuphumelela. Verse 13. Kepha uJerobowami wayegwegwesisile abaqamekeli ukuba bafike emuva, babe phambi kukaJuda, abaqamekeli babe semva kwabo. Verse 14. Lapho uJuda esephenduka bheka impi yayingaphambi nangasemva kwabo, bakhala kuJehova, abaphristi bakhalisa amacilongo. Verse 15. Base bekhamuluka abantu bakaJuda, nalapho abantwana bakaJuda bekhamuluka, uNkulunkulu washaya oJerobowami no-Israyeli wonke phambi kwa-Abhiya noJuda. Verse 16. Abantu labaIsrayeli babaleka ebusweni bukaJuda, uNkulunkulu wabanikela esandleni sabo. Verse 17. U-Abhiya nabantu bakhe babaceka ngokuceka okukhulu kwawo amadoda akhethiweyo ka-Israyeli abuleweyo ayizinkulungwane engamakhulu ayisihlanu. Verse 18. Bathotshiswa-ke ngaleso sikhathi abantwana baka-Israyeli, kepha abantwana bakwaJuda bahlula ngokuba babencika kuJehova uNkulunkulu wawoyise. Verse 19. U-Abhiya wamgxosha uJerobowami wamaphuca imizi, iBhetele nemizana yalo, neJeshana nemizana yalo, ne-Efroni nemizana yalo. Verse 20. Futhi uJerobowami akabe esaba namandla emihleni ka-Abhiya, uJehova wamshaya wafa. Verse 21. Kepha u-Abhiya
waba namandla wazithathela abafazi abayishumi nane, wazala amadodana angamashumi amabili nambili namadodakazi ayishumi nesithupha. Verse 22. Ezinye izindaba zika-Abhiya nezindlela zakhe namazwi akhe kulotshiwe esithasiselweni somprofethi u-Ido.